westhitmusic.com.
Quati chilo to a te papa lelo wale shindi kava nove amenga yabo nomba ilelo mwana fe ifyo wene
chujuja
undereshi
ala na ufuma
pawinga bobe teno vateni mana si nothing
mwana fe vochi wene
Avanove,
mwana avanove
Navalu kwa bobe Bali nesansa, yeye Wengi vale isa
Vaisa vaya
Bali apa
Ijiji
Iwe walishala
Mama, hala, hajiji, jiji
Wengi vale isha
Owehe
Ukufipuisha
Mama
Bali dapwa tafi bomba
Ekachiva nyonge lelo Pantu
Finally ready
Haya
Finally ready
Mama Finally made it.
Finally take
it.
Finally married.
My mama.
Bambi vale titeti upia pata pale foli. Bambi na wati teti ukwa nishe ikala fesori. Pati jitanga na ifikata kwa boko kanya ea. What it should be, will you be, ngefi
Mwana fe ifyo popweke
Popo
unisuti
kwa timufi
Pawinga bobe
Ayeye yelesa wa makaye
Mwane sansesho wale
Mwana
uwa flashi
Iwe mwana
wa mwana vanove
Uwa chikali pelo akwe lelo
Bengi
vale
isa
Raisa waya
Bali apa
Ijiji
Iwe walishala
Mama Hala Hajijijiji
Bengi valesha
Owehe
Ukufipuisha
Mama
Bali dapwa tafi bomba
Nekachiva nyonge lelo Pantu
Finally ready
Haya
Finally ready
Mama
Kwati ufi
Hajijiji Finally made it
Finally take it
Hajiji
Finally married
Mama
Kwati ufi
Akalanda kulivalia wa mwenye kwa titeti mufikeko Bale chito kudumbula mesonga wa mwona nyuzi yenu
Na wamfati mwachipitapo
Patapwa
Wamfati mwachipitapo
Bale bife na pamenso kwa tipadefo wanusha mayo
Iwe bete watambe
Bete kuno
Bese watambe
Wamwone kotulula vwe for you mfuika ye 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 ye
Iwe bete watambe
Bete kuno
Bese watambe
Yeah. Ese batambe ko winga wachi pesha mano
westhitmusic.com
Bifavi Entertainment.